akadde kano njagala tandike n'embeera ati eguddo ye ku kifaato omukuumirwa munnange ebintu eby'omugaso ennyo ekikwatagana ku nsimbi zaffe ng'eggwanga zetukozesa naye embeera eguddewo olunaku olwaleero tebadde nyangu wadde ng'ebyokwerinda binywevu nnyo nnyini ddala munda n'ebweru wa banka enkulu eya Uganda
abazigu tebalemye abakulu kubayita ku litalaba
waliwo abato abatannategeeka tetumanyi oba abazigu abaani
naye
bamenye ne bayingira munda ne babba kompyuta ekika kya laputoopu mu banka enkulu ziwerera ddala musanvu naye okusinziira ku nsonda ezeesigika ku banka enkulu awo zetwogeddeko nawo zigamba nti laputoopu sezino zibbiddwa okuva mu ofiisi emu esangibwa ku banka enkulu eya Uganda era woofiisi eno esangibwa mu basement oba jajjange basement agimanyi bulungi basement jajjange gwali eyo ebeera ddala wansi gyotandikira olumu zibeera na wansi mu ttaka oba bwonoogenda mu kizimbe kati ng'ebizimbe biri mu Kampala awo za kedi tezitandikira wano w'olengera
oyingirira kituufu
zitandikira wansi mu ttaka naye wabeerayo
wabeerayo
zitambula kakati nno ne banka bwetyo bweri mu basement wansi eriyo waliwo offices ezo ezigambibwa okuba nti
zezamenyeddwa
ne babbayo computers ezo naye simanyi nange
nganzigumivu
bwebadde naye oluvannyuma lw'ekikolwa ekyo polisi nga eriwamu n'ebitongole binywanyi byayo okuli eggye lya UPDF kubaddeko aba Defense Intelligence Security nekubeerako n'aba ISO
Internal Security Organization
bayunguddwa ku banka enkulu ya Uganda nebatandika okufefetta buli kamu nebagenda ne yafeesi eyo egambibwa okuba nti yabbiddwamu laputoopu sezo
ya Community Liaison Officer
era kigambibwa nti waliwo obumu ku bigambibwa okuba obujulizi bwe bajjaeyo wakati mu kunoonyereza okwo kakati tekomyawo poliisi neyingizaawo embwa zaayo ne bazitwala mu kifo ekyo ewagambibwa okuba nti bwe wabaddewo embeera eno ey'obumenyi bw'amateeka nezirunyiriza bulungi olusu nezitandika okubakunguza
tegeeza waliwo omulimu gwe zikozaawo
weguli omulimu olw'ensonga nti bwe zibajjaawo obwedda bazikutte ku mikono ate zibakunguza zibakkiriza mmanga mu kibuga Kampala
ng'ate bo balowooza zinaabatwala wa
tebamanyi zo zibadde zibatwala anti munaye yo yeekutwala okukakana nga zibatutte ku bizimbe eby'enjawulo mu Kampala kuno kuliko Kalungu Plaza nekubeerako Kirumira Towers ne Mutasa Kafeero
wano
ezo byonna biri mu Kampala awo kakati era wano tugenza okulaba nga poliisi era eyungula bawanvu n'abampi okubadde n'abejje lya UPDF
ebongeddeko
ne batandika okwaza ebizimbe ebyo era wakati mu kugenda maaso n'okuba nga babyaza tewali muntu abadde akkirizibwa kufuluma buli asangiddwa mu bizimbe ebyo tewabadde muntu akkirizibwa kuyingira.